ardayda kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Hargeysa yaan fadheedanga imtixaankii inka dambooyay oo haayeykii inka diyaar garoobu lahaayanga heerka lamaad ee jaamacadda maadaama sannado badan iyo ardaydun hamareenga heerar shil duban ee walbarashada. Korintiya waliba meelasay ku hadalaya hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Hargeysa Dr. Ayalle Suleymaanga oo ku warramay sida imtixaankun ka bilaawday iyo ardayda ka boori in dadaalsho lama jibaarangaas iyo guulaysadanga.
Imtixaamaadkii final comprehensive examska la odhan jiray waa imtixaamaad practical ah oo runtii lagu qiimeeyo lagu evaluate gareeyo ardayda kuliyadda caafimaadka ee kala duwan. Waa imtixaan runtii ah kii ugu dambeeyey muddadooda waxbarasho ay ku jireen ee ardaydaas ay qaadanayeen, taasoo ay tahay ardayda lagu qiimeynayo inay mustaqbalka noqdaan health professionalska ama bahda caafimaadka ee qaranka ay kusoo biiraan. Waxaa maanta imtixaankan bilaabmay u fadhiistay 24 arday, 8 ka mid ah ay yihiin hablo. 24 arday waxay waxbarashada ku jireen muddo 7 sano ah oo dhakhtarnimo ayay baranayeen. Maanta imtixaanka ay fadhiisteen waxa weeyaan waa imtixaankoodii ugu dambeeyey. Waxa ay fadhiisteen waxa weeyaan 22 station oo kala duwan, taasoo ardayga lagu qiimeynayo hababka caafimaadka ee kala duwan, hadday tahay examinations, hadday tahay procedures, hadday tahay history, iyo hadday tahay maartay cases ay eegi doonaan haduu Ilaahay ka dhigo. Imtixaankan oo ah imtixaan standardized ah oo international ah oo jaamacadda Hargeysa ay kala qayb qaadato King's College iyo jaamacado kale oo jaamacaddu xidhiidh la leedahay runtii, wuxuuna noqonayaa insha allahu imtixaankan medicineka maanta ka bilaabmay mid muddo 2 sha socon doona haduu Ilaahay ka dhigo, 7 subaxnimo ilaa 5 galabnimo. Intaasoo dhan ardayda ay ku jirayeen practicalka imtixaanka lagu qiimeynayo. Waxaa jirta oo kale oo imtixaankan iba furisna u yahay imtixaamaad kale oo ku xiga oo medicineka ku xiga oo yihiin midwifery-ga iyo nursing-ka iyo public health-kaba oo ardayda guud ahaan u fadhiisanaysa imtixaamaadkaas kala duwan ee yihiin 200 oo arday ku dhowaad, taasoo ay mari doonaan qiimeyn kala duwan iyo habab kala duwan lagu qiimeyn doono. Waxaana insha allahu ka mid noqon doonaan ardayda ka qalinjabisa dhammaysa imtixaankan dhakhaatiirta mustaqbalka oo runtii jaamacadda Hargeysa ay soo saartay in ku dhow 185 dhakhtar ayaa maanta maalinka ah ka qalinjabiya jaamacadda Hargeysa oo ka shaqeeya.
Jaamacado ku yaalan Hargeysa ayaa sanad kasta ku bahaasa 100 arday oo dhammaysidanga heerarka shil duban ee walbarashada.